the book of Psalms, chapter 79, verse 9, the Bible says that, "Help us, God our Savior, for the glory of your name. Deliver us and forgive our sins, for your name's sake. Hey, Bwana, niko tayari kulitukuza jina lako.
Moyo wangu wakupenda baba siku zote za maisha. Siku zote za maisha yangu nitakutukuza. Ningawa mwenye dhambi mimi naomba nisamehe. Ninaimba nikijua kwamba wewe ndiwe baba. Niko tayari kujitupa kwako Bwana. Hata majaribu yakiniandama. Niko tayari kujitupa kwako Bwana. Hata marafiki wakinitoroka. Nitakuimbia, nitakutukuza, nitalitaja jina lako minipone. Nitakuimbia, nitakutukuza, nitalitaja jina lako minipone. Majaribu yakini andamai. Niko tayari kujitupa kwako Bwana. Hata marafiki wakinitoroka. Nitakuimbia, nitakutukuza, nitalitaja jina lako mimi pone.
Uniweke kwenye bawa nitulie. Ewe Bwana, niepushe na mabaya nisilie. Niongeze mina macho nione. Ewe Bwana,
niko tayari kujitupa kwako Bwana. Hata majaribu yakini andama. Niko tayari kujitupa kwako Bwana.